Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alalbare sappo e jeegol lewru novembre hitande 2016 jeena yamde sokkiddo radio dande duwanse sikiraaɓe keɗiɓe ɗo ɗo studio tamani on fuu salam moɗon woodi oɗo wattu wodditinde wiide balɗe seeɗaɗi wotteɗi gadɗele leydi meɗen ɗiɗo Bamako ɗo wiyama yambereji mbonoɗi waɗude ɗi wattu joni ɗiɗo yambereji mataka yimɓe woɓɓe ka kolliti wiide jahan gorto yo yalla wayli tere ana waɗale commune ngaji ɗi woɓɓe an toon to kolliti wiide kañum en gotanta ko fewi goto saabi de baale politique ɗe sa ƴeewi ɓe killaka e majje kawri tan gondugal e wadde joyigal dow ha waloji gal ɗinodirta COP 22 kanko hoorejo walde Nations Unies nde wiyama Kenya omo wonno toon o yiide yimɓe en jeeɗoɓe habaruji ɓele majju o waɗi noddago fewde adnara Allah ndu fu tinno ƴeyalla hono hani fewtirde ɗiɗo golleji ɗiɗo kabaruji o hokki ɗo wakkandemo wonno nokku noddirten Amara Kees le leydi Maroc Kenya kawrital fuɗɗiɗo Bamako ɗo fa ƴeewe yalla hono ɗum won dogotorojo gonɗe nokku noddirteɓe Bla Kanya Koro Kane heɓirde ndiyam teniɗam kowoni fanalgal ɗo kawrital fa ƴewto wattu jonon no cellal hani fewriɗe leyɗe ɗo dogotoroje sedde ɓe kollitiɗ so ndiyam teniɗam heɓaka ɗe dogotoroje ɗe tan ñoɓɓe kohe muɗe an mbawi hotidinde e ñawuji goɗɗi walde nde ɓe noddirta conso e ko wattu jonoɓe gaɗi noddago fewde ɗum woni station ngaji noddirteɗe orise gonɗi le leydi meɗen ɗi ɓe kolliti wiide wiyama ɓen nanni asanciji bonɗi le leydi meɗen ɗi ɓe mbiɓen laɓɓinono golleji muɗen ɗi gori so ɗum waɗaka tan ɓe mbiɓe gaɗa noddago fewde e laamoɓen tinnoɗo Allah sottude essenceji muɗumen ɗi le leydi meɗen ɗi sikiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade oɗo kabaru yettiki min hejjere hankkin ɓe kolliti wiide kanko hoorejo leydi nde Ibrahim Boubacar Keita nokku noddirteɗo Amara Kees ndemo wonno toon nde hollitan wede ñaw liɓimo toon wattu joni dogotoroɓe gomɓe toon ɓe kolliti wiide wala fo ko laati sababu oɗo ñaw so wona tampere laamu e hoore muɗum waɗi communiqué holliti wiide wattu joni omo santanaɓe mbi hi ñalawma hande o ɗoma hani fuɗɗitin toon golleji makko ɗi kanko hoorejo leydi nde Ibrahim Boubacar Keita miccitiɗen wiide omo le kawtal ngal ɓe noddirta COP 22 goddungal e wadde wattu joni to Maroc to balɗe seeɗaɗi woteɗi gadɗele leydi meɗen ɗi ɓe kollitiɗe yambereji gonduɗi e wadde ɗum woni ley duuɓi ƴaɓɓinoɗɗi le leydi meɗen ɗi ɗiɗo yambereji ɗalama wattu joni o ñalawma hande o yimɓe woɓɓe an toon kollitiɗe kañumen jahan goto yo yalla waylitere ana waɗa le leydi ndi woɓɓe an toon ɗo kollitiɗe kañumen killaka le ɗiɗo woteji saabi de wala fof koɗi nafata ɗum hen fa keɓen famtade keɗe ko Mouhamadou Sama Seku moɓini en dow hen
Aminata oɗo julajo debbo jooɗiɗo damgal boutique muɗum jettaki fe woteji joingo maire uji ɗi ñande alande saabi kanko jeeyowo paɗɗe ji jugujugu o holliti metti makko fewde e politique kinkoɓe joni ɓe keɗe ɗonne ko haali ko min taki wiide nder leydi Mali ɗo wutteji joɗigo maire uji ɗi ana jiiɓi sanne saabi yimɓele ɓe gutoyan ka jawabuji ɗi latta ko fi holnoɓe jiɗiri ni min kay wala foof mo cuɓimi tafun banggal commune amin o goo mijo goto ɗum jogui oɗo donowo taxi mo hakke duuɓi capanɗe nayyi mbiyeteɗo Mouhamadou o holliti wiide nafa foof wala e wotoyde saabi weltere foof ɗi gaddata keɗe ɗonne mo
nous avons vu que
in mettama sani takkitide wiide fay hunde gonnoɓe gaaɓe gollayi wala foof koɓe biltani gonɓe gaaɓe nokkuji ɗi foof ana tunni rafu ndenagu ana wuudi golle ɗum ana ñaaki soni eɓe kani toɓɓede min kay yo toɓɓe nayyi jow sappo kokkami ɓe
40 700
Mohamed Diakité kay ana anni wotoyde o yetti jaati nokku ɗo hani wotoyde oɗo suka jokolle tiriɗo jande dartowo golle holliti wiide omo yiɗi faabade woyltere nder commune ɗo o woni ɗo keɗoɗenne ko haali ko min kay mine lomdini wotoyde mi eggi warde nder commune 5 fay ɓooyali ana hanimi wotoye saabu yo hakke leydi am noon sifaji dartowo goto nangui hakkille am sanne kanko ɗum watanami fedde hoñotoɓe nde holliti wiide capanɗe nayyi e jeegom ley temedere foof wonno adad wutteji joingol maire uji cakitiɗi ndeɗo fedde halanena en wihi ana moƴƴa oɗo adad ɓuyto sanne banggal wutteji ñande alanɗi kede ɗone ko kanko hoorejo fedde nde Amadou Sango wihi e dow majjum laamu o e baali politiquinkoɓe goni kinniɓe wutteji ɗi pelle halanena en e hoñotoɓe foof gaɗama banggue so ɓeɗone gala e landal wutteji ɗi tan ko heewi ñakanɗi
sikiraɓe so gabbiddo bemal ame ande galaɗo mbawi neltirto mijoji moɗon dow bemal ngal mi noddirta phase Facebook e compte Twitter studio tamani kanko keƴaɗo walde Nations Unies moɓe noddirta Ben Kimoun hollitan wiyede Kenya omo wonno nokku noddirteɗo Marrakech le leydi Maroc ndi le majjo wondi e wattude koyɗe makko le kawrital manggal gondugal e wadde wattu jonoɓe ƴeyal honoɓe kani haɓirde no wattu wondi e waylitirade Kenya o yiide yimɓele jeeɗoɓe habaruji gomɓe tonɓe o waɗi noddago fewde e leyɗe ɗe futtinno gattale hen koyɗe muɗumen keɗe kanko keƴaɗo amen gonɗo fa to Marrakech to noddirteɗo Mouhamadou Touré komo moɓinimin dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Seku.
2015 woni latinonde hitande urnde fuf wulde der annaru ndu nde 2016 de kay yawti hala waylitere wakkati o yo hakika jati non hono chatela junde meda kay yede sifaji chatudi lolirde gaz a effet de serre ana beeda munude tan dido halaji woni ko horojo oni fudiri sefade der kawdutal hakunde mako e jedobe kabaruji fadde mako hultinde wide wattu o ana fomdani min sanne suni en taadi hunchande dun hore fratiji muudi ngodani adunaru men du ko lamda bangal chikitali di bural gal Donald Trump hebi sawi biniko banki mun waltini hakillaaji yimbeele o wihi e hakle makko kanko kay yeso tan dum fawi o holliti wide dun e letare ki fedde oni badan gulleji talkuru kawral medali yawurde ni wala fuf mo hawnaake majji leede de e gullirde mawde de fuf pami wide kabar weltere wakati o hana yebede o wihi dun yela makko yo president Trump cubiraado wuteji o bedoro famu bangal mudum fadde gal kawtal nyedobe kabaruji gal be kuncani non hore tongade de fedde annaru kuma nindo kabaru mitu o yeltini ende fawi non do sifa wakati annaru ndu der hitane 2016 hollitama wide sabi imadraji di bibe adama di sifaji wakati di ani bedo nakisadi
le majjon be koliti wide wattu jono kawtal fuddido bomako do faabe jewto yalla hono dogotorojo gonde nokku nodde tede black kanya koro kan hebirde ndiyam cenidam koni faana di do goldeji be jewto be do dogotoro ngabe tawe sobe tawre yimbele be fuddi do chafeje ngadano feewiri be bihi do yimbele njohoble dogotorojo de fati kanya ko muude en jaltina to nyawuji ngal do kawtal baldi lanini be ngal waldinde nodde to oms de kede kanko nodde tede gawsu keta yo suudu do no homini do kabaru challa le leedi medde di tomo golla to comme hali do hen do facci tango mumini sendebu
l'eau l'assainissement sont indispensables
diam etenan ana jogi nafaji mawdi fanda cellal bibe leedindi don diam wala gundam wala sala kebe cenan le gundam ana hani kebe diam kejuda etenida kambar golletimi diam dan senaki ana wawi waddande nyawbe sawrobe warobe suudu dogotoro ewde nyawbe mu e nyawuji kewki so cenan diam etule haybaka le suudu dogotoroji hebude nyawuji ton beida janyude almusada
par rapport à la prise en charge au niveau de nos établissements de santé.
Waldinde noddir ta association conso eco wattu jonobe ngadi noddango fode station ngadi noddir ted o risu gondi le leedi meden di be kolli tiwide ben hono ko wi'a ngaddi asansiji boddi le leedi meden di ko tinno labbina dum no dum worti tagal mudube bi so ben jaba labben tido golleji be ngada noddango fode e lamo jeewa yalla hono hani uddirdi do station ngadi fati di ciotta do woni asansiji kasen le leedi meden di tagal mudube kolli tiwide leedi fe wotir hana jabbude tido golleji ngade le leedi mudum kede kanko noddir tada madame Aminata Traoré o ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Il est établi dans ce rapport que
c'est le tongane de holitama wide yo produit bundi non ka dum fu fadal di nanede gamenga wakat jun o e der lumo njameji yitedi le temdre fuf orus won jogi do chapande nay tamane be sapama sanne le tongane de e wattu mudu jati orus notige njedobe kabaru jippibil ka ay be kuliti wide be jibata fe njameji yite kandi wadade der led afrique de buri fuf e sahel de so non dum wodi kay dum uranin en fuf ka bangi godo dum so dum tilsi min deranto sare mudum so der leedindi so tiagal
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Se grab njurne da jeyalon unne le raison gaaji meden di en puddiran do gawodo be kollitido wattu joni o fesu gol kanya hokkude yimbe arkillaaji dum fuddito gawoto ko ni faana dido golleji faa biwto wattu joni yalla hono be kan habirde ton e nyaw buballa gol do fesu gol kanya hokkude dido arkillaaji be kollitido be ngada dum fewde do no roobe la gombe ton be kanya suka be ngala duubi tati fa yotto yo duubi joyi se urute ngardan faa do kuccala do be kollitido kawtal fudditon wattu joni o li faana gal do kawtal be yo toto wattu jono no jande hanmi bodile malifu e mangal mudum gal do kawtal fuddito ila altiner dabbe nonde be jewtoto wattu jono no jande hani feewirde e cuudi e koldi lanini be gal do kawtal dum wono suudu academy wondo to kuccala to ndum se urute garanti minirem faado sigaso do dum woni yimbe le jodo be khabaruji gombe to sigaso tobe wattu jono be gondi e famminede kambe dufabe jewto yalla hono be kan wattude koyde mabbe no suka be kan haybirede le leedi meden di le gal do kawtal wattu jono be do yimbe ndiyado xabaruji kanya gollobe radio je ko nandi e mudube pamminte le hen hono kutteji tongide e wattude sukabe roobe dewle ila jonay kambe ko mabbe jahabe kala e le radio ji di yalla e be kokka dum sara be yakawere fati ngatta sukabe mudum be le dewle ila jonay lanni be gal do kawrta dun walde nder save children kawrta gal an hani timotonde aldumar waronde secret min jotton kala do bodon tawede le mali fu e mangal modo jotal dimi kertniki do wakkat jona yimbe le kedibe min to sigaso to fadi ngi fa hande hono andir don yotere mede herende an wodi don jowini do wote ngaji di wassalam.